bulshada Soomaaliyeed ee ku nool miyiga hoostaga magaalooyinka ayaan gaarin adeegyada dawliga ah sida waxbarashada, caafimaadka, korontada, biyo nadiif ah, iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Taasi ayaa waxa ay sababtay in qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku nool miyiga ay u soo hayaamaan magaalooyinka si caruurtooda ay ugu helaan nolol ka wanaagsan midda miyiga ku haysata, isla markaasina waxbarasho iyo mustaqbal bay u gaaraan. Wasiirka Wasaaradda Reer Miyiga ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Maxamed Ibraahim, oo ka hadlayay caqabadaha haysta dadka reer miyiga ah, ayaa sheegay in wasaaraddu ay waddo dadaallo lagu garab istaagayo reer miyiga, laguna soo nooleynayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka dadka reer miyiga ahi.
Wasaaradda cusubta hadda meel la aasaasay bilishanaad marka hadda 4 bilooda jarta baahidashaandan maybu waa kuwara hayta dadkii nolol inka badan Koonfur Galbeed, dadka oo reer Koonfur Galbeed nololiyo ma ka tirsanaytay baadi hoo xoolahaada fadhi hoo beerhaada fadhi hool kastaada fadhi dadkii oo reer baadiyaha lama dhibaato ka dhiidi dhibaatada koowaad maybu waa dhibaatada oo nabad darrada haddii xaaladda nabad darrada ku kooyti qabaailka isdilow ama nabad darrada ku kooyti hoggaamada kooxdii isgalaayeen ama nabad darrada socda ku kooyti ururada oo argagixisada intaasba markuu maybu waa meesha intay dadkii intay haq ahaan marka haq iyo ohaan sahay haddana ma hanka ziyada wala raw isbeddelka cimilada meeshaanay roobka laga la falaay oo onkooyan xukooyo sida ka badanaysa ka badan onkooyo oo su'aalo sugaayo ba may buwa may roobka ma roob idbal qoyas walaalas dhan markuu meesha dadkii intii baadiya haq ahaan oo beledkii kooyan beledkii oo kooyanna baydho oo kale ma kunoola 700 kuno oo dad oo baadiyii ka kooyay oo beledkii hama in badi dadkii beledkii baadiyii ma dhaaman iyaba markaa rafaasnaayeen marka hadda markuu may kooytay okay walaaga hadda haqahay waa baqahayna dadkan oo baadisi baadiin ka hayfadna dadka ma qasi baadiin ka haysta arimood iyo haysta dhibaato haysta hadii sadde dhibaato wala dhawada baadiin roo ka martabaayaan dibku koowaad in ku darog may wal adeeg mujar wal barasho ma leey caafimaad ma leey bi nadiif ma leey koronto ma leey wal adeeg jar ma leey baadiin malkii ama magaalooyinka meel 10 km 10 km in jartiya an ka jar nadiif tan lamaad may buu ah wal leeyo dakaabiyasha dhaqaalaha ama infrastructure lankoo neefjay hiraabti hamaan la faray bulshada shansada faday balid uu saan dhawo suuq la ma leh balidku si han qadhan baa fadayna balidka ka dheer ma in baahanya jid aan baahan jid ma leh hojid leeyna baabur ma saarno jidki dadaj riday fahmti maaha tan sidaa dheer may boo isbeddelka cimilada marka hadii isbeddelka cimilada lansuubi wala law adkaysi si adkaysi adkaysi malik wad midalan hadii sanadkan walba hanba walaasha dambeyd sidoo kale hokeediyo rooba ko ee biiga galay marka walaagasa inta dil ka shaqeeyay marku dadkii oo baadiini roogi simeli on roogan haddii hita oo dhibaato ka dhidid meelanka gurmad in yahanban yaa la ka shaqeeyahay guud ahaanna Koonfur Galbeed haddii tuman sini jar tuman sini hadal hadhaafi walbada la qabadi an ka muhiimsan dawlad diska walbada ka mid ah state building arow laakiin haddii horumarinta walbada la qabadan baa horumar ma asaasan qofka bini'aadinka inta faqriga laga saara midalan waalidki oo baalaadis wal an si kor school injey kor dawladdu suka saaidaas school jeetan an lahayn inta aba meelo la sheegay meelo sawal kale leero hofadaas Soomaali ba ahayna dadbana an qahay meelada usoo waxaa qoyotiga Kenya iyo qoyotiga Ethiopia dadka oo argaas marka wasaaradda ma eeta vision shame eeta ama aragtida guud ma eeta sidii oo lan horumarin fadi nolol reer baadiyaha Soomaaliya oo roogan meelina kalaan wala reer baadiyaha kalaayaan wala mid kalaan tan kalena wala iyo haysadan iyo xoolahaysan iyo barhaysadan si oo lan horumarin fadi hada xoolasi horumarin dhagaw tiknoolajiyada qoyti qalaba qoy midalan snaf ko hal neef oo loo eh saaba malikaa inta 20 liter aan geeki la kamaal qolina 20 saada 20 liter la kamaal malikaa aba beerta dafsad sidii la horno falamay fala marka hadii horumarintaas walaal oo mechanization iyo technology ama qalabki oo beerta aan baahnaayd iyo qalabki xoolo aan baahnaay iyo qalabki kalumaysiga aan baahnaay iyo technology dilishan nolol badan ka bedel kor bas baadiile ma nolol beedki ragis ku wala koran laana hadii beer baadiyaha ay hasaaran malal oo inta fayl hasaaran wal badan marka Soomaaliya taas markii deerid doonta arintaas walaal oo food security al-amn al-ghidaa'i la raaf arabi
kor burburka dawladdi dhexe ee dalka dadka reer miyiga ah waxay ahaayeen isha ugu weyn ee Soomaalidu ay leedahay isla markaasina mid wax soo saarka Soomaaliyeed.